Todobaadkii dhammaaday waxaa dunida laga xusay maalinta cunnada adduunka oo sanad kasta la xuso 16-ka bisha Oktoobar. Qaramada Midoobay waxay sheegtay in ugu yaraan 400,000 dadweynaha dunida aysan haysan cunno ku filan oo nafaqo leh. Wadamo badan ayay ka socdaan mudaaharaadyo kadib markii la waayay raashinkii daruuriga ahaa. Sidoo kalena wadamo ay Soomaaliya ku jirta ayaa qiimaha raashinku uu sare u kacay. Warbixin arrintan ku saabsan waxay noo soo diyaarisay Nalana Socodsiinaysa Sahra Ciidla Nuur.
Sanadkan 2022 oo wadamo badan oo dunida ahi ka soo kabanayaan dhaqaale burbur ka soo gaaray markii uu faafay xanuunka coronavirus waxaa baaqday malaayiintan oo wax soo saarka beeraha iyo warshadaha isugu jira. Waxaa meesha ka baxay xoogagii shaqaalaha oo lafdhabar u ahaa wax soo saarka dalalka hore u maray iyo kuwa soo koraya oo ay aad u yaraatay wax soo saarkii quuta daruuriga iyo kaalmadii ay wadamada kale ka heli jireen. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa soo diray fariin maqal iyo muuqaal ah oo uu ku iftiiminayo khatarta ku dhawaad 1 bilyan oo qof oo dunida ku nool ay ku sugan yihiin ee cunto la'aanta u sababtay iyo halkudhigga sanadkan loo qaatay oo muujinaya in loo kaco tacabka beeraha iyo wax soo saarka.
Today, almost 40% of humanity cannot afford a healthy diet. Anger is on the rise. The economic impacts of COVID-19 have made the debt situation even worse. At the same time, the way we produce, consume, and waste food is taking a heavy toll on our planet. And this year's theme makes clear the power to change is in our hands. Our actions are our future.
Maanta, ku dhawaad 400,000 dadweynaha dunida ayaan heli karin cunto nafaqo leh. Heerka macaluushuna kor buu sii kacay. Saameynta coronavirus ayaa xaaladda oo awalba xumayd uga sii dartay, isla markaasna hanaankeenna wax soo saarka sida aynu cuntada u cunno iyo cuntooyinka aynu daadinno ayaa culays kale ku ah dhulka aynu ku noolahay. Sidaas darteed, halkudhegga sanadkan la qaatay wuu cad yahay waxa weeye awoodda isbeddelku gacmaheenna ay ku jirtaa. Mustaqbalkeennuna wuxuu ku xidhan yahay tacabka aynu maanta samayno.
Qaramada Midoobay waxay sheegtay in wadamadii dhaqaalaha hore uga maray ay la kulmeen khasaare xoogan, halka kuwii saboolka ahaana xaaladoodu ka sii dartay. Wadamo badan oo kaalmo bixin jiray ayaa haatan dhaqaalaha ay bixinayaan ku aadiyo oo keliya tallaalka fayraska corona, taasina waxay keentay in dadkii raashinka u baahnaa ay macaluul u dhintaan. Peter Schimmer oo ka tirsan hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan cuntada ee magaceeda loo soo gaabiyo WFP ayaa sheegay in qiimaha muceeshadu uu kor u kacay Soomaaliya, taasina ay keentay in dad badan ay ku adkaato helitaanka raashinka ay u baahnaayeen.
We'll be able to step forward to cover these increased costs so that we can continue to help these people who are in such desperate need.
Soomaaliya qiimaha maciishadu korba u sii kacay, marka waxaan ku rajaynaynaa in wadamada kaalmada bixiya ay dadaalaan si loo dabooli karo kharashka raashinka ku kordhay, markaas ay noo suurtagelisaa inaannu sii wadno caawinta dadka aadka ugu baahan in kaalmo la gaaro.
Dalal badan oo Afrikaana ayaa cabasho ka muujiyay wadamo iyo hay'ado hore u caawin jiray oo gaabis ku yimi 2 sanadood ee ugu dambeeyay. Khubarada wax ka qora arrimaha kaalmada amaba deeqaha la siiyo wadamada qaar saameynta taban ee ay ku yeelato ayaa ku doodayay in kaalmadaasi dibadda uga imanaysa dalalka qaar ay ku keento ku tiirsanaan iyo isdhigasho aanay dadkaasi isku filaanin. Waa kan Yaasiin Daheeye oo ku sugan magaalada Bowrame.
Ku tiirsanaantu waxa weeyaan qofku in isku haleeyo deeqda wadamada dhaqaalaha leh, in wadamada saboolka ah si saboolnimada ay uga baxaan loo siiyo deeqo. Marka waxa tiliday deeqdu halkay ka ahayd inay dadkan dhaqaalaha ugu soo kordhiso, waxay keentay dhaqan kaloo ah kutiirsanaan. Kutiirsanaantu waxa weeye qofkii in wixii la doonayay inuu horumar ku sameeyo ay noqoto wax ficmaal u noqda oo halkii uu joogay intii yareeda u haysteena ka baabaado, dabeedna uu qofkii noqdo qof dibadhila oo ku tiirsanuun deeqda halkii laga sugayay in isagu horumar sameeyo intiisi yareeda hore ka baabaado.
Yaasiin Daheeye ayaa intaasi ku daray in kaalmada wadamada qaar la siiyo ay u weheliso dana siyaasadeed oo lagu curyaaminayo garaadka iyo tacabka wax soo saarka dalalkaasi.
Marka la sheegayo qolooyinka marka dhaqaalayahanke ku dooda in deeqdu keento ku tiirsanaanta, waxay leeyihiin qayb ah wadamadan bixiya deeqdu, markanay bixinayaan qaarkood waxay kaleeyihiin baa la leeyahay ujeedada qorshahan u qoran ahayd dana ka duwan oo ah in wadankani wadan gubaysan jiray oo kale uu gacanta ku sii hayo, in xulufooyinka oo kale wadankaasi uu noqdo meel deysaho uu arin cid kale si aanay usoo gelin deeqahan u siiyo, in uu siyaasiga siyaasigiisa si wadankaas saameyn ugu yeesho u sameeyo, iyo ta kaloo ah inay sameeyeen markan sistamkan ay iyagu waxayneyeen inay noqoto meel raw materialna ay ka helaan waxay soo saaraanna ay dibiba suuq u yihiin. Markaa sidaa awgeed ay taasina keentay inay deeq badan wadankii siiyaan. Markaa waa mid wey jirta ujeedada koowaad oo ah dadkan deeqda bixinaya madaaxad bay ka yihiin in dadkani horumar ku gaaraan waa su-aal in badan la isweydiiyo. Markaa dadkuna u badinayaan sababta koowaad ee deeqduhu horumarka macnaha u noqon lahay inay tahay ciddan bixinasa oo ujeedada koowaad ay ka leedahay ee qarsoonay aanay ahayn in wadamadan kale horumar gaaraan si ay ugu sii tiirsanaadaan iyagoo daliha ay lahaayeenna ugu fushidaan.
Si kastoo ay tahayba colaadaha hubaysan, isbedelada ku yimid cimilada, barakaca, abaaraha meelaha qaar ku soo noqnoqda, iyo faafitaanka fayraska corona ayaa saameyn xoogan ku yeeshay in wax soo saarka raashinka uu aad u yaraado, isla markaana dad badan ay macaluul iyo nafaqo darro darteed u la'aanayaan oo ay sii badanayso xaaladda dadka u baahan gargaarka cuntada.
Sahra Cidla Nuur ayaa warbixintaasi noo soo diyaarisay. Nalan Socodsiinaysa halkaad kala socotaana waa VOA Washington.